saro obena wakati mina kana
ko sendi e rawani mitaikiti kulleji kewdi bailti wakati joni rawbe gombe segu anangada golleji kewdi arando jon sudumen jebatano min jalta fami golluya ka joni be fami wide derande rawbe ana mauni
kera en tableur de 600 seguya
l'autonomisation
min pamay no arande nden ko woni bantare e daranade hore mudum le afrique fay goto dulla hore jo galle yo gorko non arande himbe pamay no dande debbo le galle tidala mudum ana wonno le galleji ka batte halaji ngadaade joni holliti ngoji ngadaade do radioji e television ngaji min pamay joni ko do woni bantare debbo kanye darde mudum le galle min wono halde kaltidal tan watta fa pamaral wada arande himbe pamay no bantare galle e dande debbo le galle ka tidala mudum hebana ma jogala do halaji ngadaade do hollita ngoji sini a wi goro ma kanye abma fu yo goton non kanu wirte non tan woni ko nawata himbe nen holitinde wiide bantare debbo ana nafa en fu min jom suudu an yo pullo jago ko watta yo suttugol gato kalis ko hebata kanko jeyi sini om yidi faaba dekan mo waawi sawana dun kalis ko hebi fu yo kanko jeyi
una nyona chama be dugo kon
nemam do neka sorota fangla
mi hebi ka ke gollirde kesi kaldal ana jati hakkune an e client goto yo nafa ko mi hebi hen iwde rawani warde hikka mi anda fu no jomu andirika yama tawe yo kambar hejo studio tamani ko hettini no lati fu o wari o ando ndarde an mi mo inamo kulleji yogaji ko mi sottata iwde rawani warde wakati joni wala fu ko wailti e kabaru on so gonga kai min dartai no kukaso on bammi remude no kabaru an wonno non dum wordi fa joni bamtaade rewbe ana walla be be bawana koje mabbe nafa mun na yotto li galle janyeli kanyeli leedi ndi fu
abin nafa soro jamana kono